everybody. My name is Yolanda, and I just thought I should do a young, thing. No, I'm actually serious. I just thought I should do, you know, a few acoustic songs.
Kumanja mata twele mehlweni yawo kuthi ngikhale ngize ngikhase ngamadoda kulezo mthuku
Vusale mizo eletho xoxozela kweyami inhliziyo Inkuluma kulo uNkulunkulu seduze nenhliziyo iphukile Ingana ngeluxoxozela kweyami mina ngifuna ukujula Kodwa moyeni ngisakubona
Ngikubona
Bengathi mambe sandlo kugcina owazi wanzima wintuku zokugcina anya kono suvese lugcina ukuma matheka kwakho ubuwenwa mangaphela lokugcina wase ngathi mambe sandlo kugcina owazi wanzima wintuku zokugcina anya kono suvese lugcina ukuma matheka kwakho ukubwingoma bengizolinda ukugcina
Telumbane Telumbane
safe.